Bye. Nakaamor ko maloy eh, na video of life. Day by life, nakaamor ko maloy na video of life. Day by life, nakaamor ko maloy na video of life. Day by life, Nika Omar kumbandoy na biki of life. Day by life, la la. Nika Omar kumbandoy na biki of life. Day by life, la la. Nika Omar kumbandoy na biki of life. Day by life, la la. Yeah.